A ye fini sama mara mun ma sabara ɲɛlen a ye sabara sama ɲɛlen ma a ye tɛmɛ a fɛ a ye fini sama mara mun ma sabara ɲɛlen a ye sabara sama ɲɛlen ma nɔnɔ maladɔ a ye nɔnɔ sama maladɔ ma mobili a fa a ye mobili sama a fa ma jɛgɛ a kɔrɔkɛ a ye jɛgɛ sama a kɔrɔkɛ ma wari a den a ye wari sama a den ma montrɔ a terikɛ a ye montrɔ sama a terikɛ ma sɛbɛn nɛn a ye sɛbɛn sama a nɛn ma malo musa a ye malo sama musa ma ɲɔ a denmuso a ye ɲɔ sama a denmuso ma arajo mara a ye arajo sama mara ma kitabu a ba a ye kitabu sama a ba ma